I got on my boy in the building, easy baby, small as dirt. Body, oh body, moving out of it.
Ukiwa shala kwa kila jambo wezi kufa milionaire. Siluwezi ntakula nini kama choni shaingia. Somi jambo, bongo feba wana banapua. Sister Lucy vwe chupi wasema tulishe familia. Wow. Toka kita, nina tunzo ya kuishi sawa. Kusikono chopomba imanishwe keshe ba. Ilipate tuzo shinda kwenye yako sana. Ukijifanya nzimu, pate tuzo takamu umeshinda nja. Sikili kabla kungea kama penda sifa za mwenye kima. Hata mchimba choice kwenye kuzuru kama Kenya mesimama. Formation is 4-4-2. Sina for your pace. Na nyonga kama niko kwenye kiyama days. Na mitindo mimi ndo mana stagia da kusuka. Hajawa na mitindo kama style ya kubaka. Sina kula ya wabunge na stiga kama speaker. Sike skola masagu sobwa chunga kushuka. Tenda mema kwa Mungu. Silazima ni balikiwa mechuna chupi bafuni. Ujue na mwenyewe 619 baby. KLA Nation.
Zimu taa, basi mutumba. Sausi zimu taa, ita kwa kala. Tupo pole pole, asa pole pole. Kam sale sale, no wame. Nia tale tale, sazuma kelele. Fani chap chap, we on top. Hold up, we don't stop. We don't stop, we don't stop.
Yeah. Nakunja rhyme kama rainbow. Come on a bounce, bounce, is out the tennis ball. Uza solo kama nisi chanzo chama pato. Mpaka solo kipaka poda. Usau na tako ni na kill. Nipata maji na kuzo rhyme kama vidi. Wananita Mr. Snare na vokigi kwenye street. Na spiti, misali kwenzi wenye pala wana written. Julikana kama rapa kitanzi na vonyonga juu ya beat. Sina sola ya kista, bila sina star. Jina star wa vina jujua kwa kumfu rap kama star wa China. Na Zambia verse, bila chuma kwa Sodoma. Kiro na chwandika bomba, bolipuka kama Osama. Kumfu rap star, nacho tupa wajui na kupata. Mana verse kali, ingawa na kaa same za sili. Za mwili ila busha, ha. Sio gonjo wa sili, nigga.
Zimu taa, vashu mutumba. Sausi zimu taa, ita kwa kala. Tupo pole pole, asa pole pole. Kam sale sale, no woman. Tale tale, sazuma kelele. Funny chap chap, we on top. Hold on, yeah, you got it. We don't stop, we don't stop, we don't stop.
Yeah,
yeah, that's right. Yeah, body, oh body, moving out of it. Oh, they got it, we're watering us. Now this is time for the rest of our life. It's always his baby in the building. Time to look at your daddy. That figure in the bride. Let's go. Yeah. Tonight I wanna show you guys on the buildings. Figure it out. And I wanna figure it out.